Isithombe seshumi nanhlanu. USaul uzama ukubulala uDavide. Okuqala wajabula uSaul uDavide esindise abantwana bakwa-Israyeli. Waba yiqhawe elikhulu lakwa-Israyeli. USaul wayenomona futhi esaba uDavide. Ngelinye ilanga uDavide wakha iculo ngoSaul. USaul wafuna umbulala. USaul wathatha umkhondo owujikijela kuDavide. Kodwa wamgeja washaya odongeni. Emva kwalokho uSaul wazama ngezindlela eziningi ukuba abulale uDavide. Kodwa uJehova wamvikela ngokuthumela indodana yakhe uJonathan naye abe umIsrael okusiza uDavide ezitheni zakhe. UDavide wabalekela ebalekela uSaul.